Hey, boy.
Cool boy.
You are now
baby, don't rush. Kijipinda kama nyoka na baki na ropoka. Unanipotosha, mwendo kama kinyonga na baki ninachoka. Unanitosha, ukinipa sisemi mwenzako natosheka. Utamunogesha, na dawa koroga nisije kutoroka. Asa tuende kichina Shanghai, ulivo moto. Fanya kama unashuka mpaka chini. Shopi mechina kinai, cheza toto. Onyesha urembo wa mwili na vipini. Kati Mombasa na nai, wapi toto. Sema kama unapenda tuende lini. Kisha nipe yote walai, utamu joto. Tue wote wa mwili sasa tuende. Kanyaga, tusua. Niteteme, niteteme na pagawa. Finyanga, kukusua. Chakumeza usiteme, tuende sawa. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Cheza mama.
Kide, kide, kide.
Hayaya.
Kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Toto ni fundi asilani. Wezi kucheza mechi bila bao. Mino akirundi si utani. Tena mechi zote uchezo kwao. Ana makusudi atumani. Anapitanga pita mbele yao. Milio ya bundi kitandani. Ananipaga kucha na kuchao. Yani napenda mbembeleze.
Te, te, te.
Kama mtoto. Nimelowa ziteleze.
Te, te, te.
Moto, moto. Mpige zeze tulicheze.
Se, ge, de.
Goto, goto. Kisha unimeze.
De, de, de.
Moko, moko.
Basi twende. Kanyaga, tusua. Niteteme, niteteme na pagawa. Finyanga, kukusua. Chakumeza usiteme.
Basi cheza
kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Cheza mama.
Kide, kide, kide.
Hayaya.
Kide, kide, kide. Kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Basi cheza kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Kide, kide, kide. Kide, kide, kide.
Cheza mama.
Kide, kide, kide.
Hayaya.
Kide, kide, kide.
Kide, kide, kide.